ngibone into yakudala yasendulo engizoyenza with one of the stalwarts, the legends zomculo kaZion. Alibongwe igama lenkosi. Ngivumeleni bantu basemgungu Ndlovu ngamukele ubaba uReverend Vusi Gama.
Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami. Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami. Jesu wangiyakuthanda we Jesu.
Ngumusa.
Jesus, I'm in love with you.